Yeah.
Yoga on the bed.
More music on trendybeats.com.
Siwezi, arubaini umeshakamata bastina Mwendo wa taratibu kama jongo Oh baby, unankosha sina zaidi la kusema Na kama kunipenda uzidishe Ziti, zidishe Na tulivyo wabadi tuwatishe Tishe, ti Kama milaza kwenu nifuatishe Fatish, uchumba unoge mkwala lishe, lishe
More music on trendybeats.com.